Santana.
Indiva. Yeba.
Whatever you say, I'll do for you. I like the way you speaking, my baby. And today, naapa kwa Mungu, I can't deny your love, sweetie. When you touching my body, usikuni yote ongeza chachu na makeke. Na miguni kuoshe, serikali ya mapenzi, wendo mkurugenzi.